Mr. Top Tena, Mr. Top Tena, na nimetoka mbali jo. 1, 2, 3, let's go.
Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Nasi siri, siri nini, nasi siri, siri nini, nasi siri, siri nini. Ghetto Prince I say, si utani. Ghetto Prince mina come through daily. Mki switch money watch kwa hii daily. Nakumbuka niki haso kwa hii rally. Ndoto zangu na ndege wa the meli. Ha, shida kupatu gali. Kila kitu nikiguza bei gali. Nadoya kwa jirani angalau wali. Basa hii lifetime usema sali. Mr. Top I say, si utani. Mina do tulikuwa hatupatani. Nikitoka kumsaka na zamandani. Nashanga mina do tunabifgani. Ha, buda ushapata story. Nimegro ghetto, life ngori. Ukipata breako, lunch story. Weza for data mat, danda lori. Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Nasi siri, siri nini, nasi siri. Na wasili nipe buguza. Na wamada kimisari kama mutula. Kujizi akili kama lungula. Orchestra, orchestra, cheza lingala. Ha, kutuna moi ki South Africa. Karunga moi, mimekna shika. Kikatiba ni rhymes na andika. Nyindi yo kusema top ni shafika. Ha, wololo, naguza nikitoka tu. Gololo, kwa flow kuzi kwenda tu. Dombolo, wachat mina panda juice. Semi kujichocha, boss hii ni true. Kiwele wele, naona tu michele. Watrai kunishika na songa tu mbele. Mziki kasoka, boss ni itepele. Amuka tu zichokia wangoja
mina kekele. Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Nasi siri, siri nini, nasi siri.
Kwanza nimeanza tena, na nijia life yangu bado natema. Nothing ukuja easy bila kuhema. Lazimu wakadue kusema. Hey, siku dozi nilijua nita make. Hey, hey boss, kila chance mina take. Hey, of course niliduma mistake. Basil nikoriji boss, I never fake. Hey, kwa hii life usi approach na fear. Hey, make use of kitu ikunia. Demu siringe jali kukuatia. Kubali ye ni kinga kumake malkia. Hey, bye bye, kwa mime die die. Kitu mina on, nime start sai sai. My fans do my song, ko guy, why lie. Next time, tani why, ni say bye sai.
Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Nasi siri, siri nini, nasi siri, siri nini. Nasi siri, siri nini. Ghetto Prince I say, si utani. Mina toka mbali, asi, asi, natoka mbali. Natoka mbali, asi, asi, natoka mbali. Nasi siri, siri nini, nasi siri, siri nini. Nasi siri, siri nini. Ghetto Prince I say, si utani.